Who's that calling you?
Kidshousegh.com.
Don't have bitches calling you.
There's no pay. Oh, so United's gonna get me a bitch, so I don't need. Yeah.
This is Post Skinny's track. This is your track. This is
your... Yeah. Piano.
Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me shantoa.
Yeah, me shantoa.
San Kwasia de na wo didi me ni me bodia.
Yeah, ma bodia.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Adia.
Wa kwa kotia.
Kotia.
Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me shantoa.
Yeah, me shantoa.
San Kwasia de na wo didi me ni me bodia.
Ma bodia.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Adia.
Wa kwa kotia.
Ma poka.
Hello. Hi. Hater. Bye. Nyame ma yo tina keka me kain way you start to cry. Oh fre bisa why? Na me fele se wo ye guy. Akaka bense ma wudi wa TikTok na fe wa why? Sena wu se shini o keto ye ma fe na upa chow. We fra ye kutu wuji na mpe nyinfwe ni ma we tu chow. Abi you say nothing day. Now you say you de play. Mama wo mu send ye radibo ni pa o you su clay. Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me shantoa.
Yeah, me shantoa.
San Kwasia de na wo didi me ni me bodia.
Yeah, ma bodia.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Adia.
Wa kwa kotia.
Kotia.
Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me shantoa.
Yeah, me shantoa.
San Kwasia de na wo didi me ni me bodia.
Ma bodia.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Adia.
Wa kwa kotia.
Ma poka.
I feel who cares is a dog, so my shatter you in band. I give you problem where your pastor said no fi handle. Me die jo mame no papa asang a kilo uncle. Obesu day bi bi hantel. O money to me nantel. Obesu day bi ano si bobi tayo ba wu gwang inti anchel. A face on nangasi a tatai. You ma odi di me se o kakai. On someone started wawai. En chobe ye tum se katai. En ne ne juma ne si. A loko me sangi ebi wo yendi. Fi saw yo Kwasia. O ya boa. Mi wun se tan tan soro wa. Hello Kwasia.
Hello Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me shantoa.
Yeah, me shantoa.
San Kwasia de na wo didi me ni me bodia.
Yeah, ma bodia.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Adia.
Wa kwa kotia.
Kotia.
Hello Kwasia.
Hello Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me shantoa.
Yeah, me shantoa.
San Kwasia de na wo didi me ni me bodia.
Ma bodia.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Adia.
Wa kwa kotia.
Ma poka.
Download more on hitshousegh.com.